nta nufuze atiste ati mu mutubarize ko hari abasenyeri biciriwe igakurazo atuba imiryango yabo izasaba imbabazi cyangwa izazisabwa ibintu ndavuga ngo ni ukubireba muri rusange
nanjye
nakubwiye ngo ni igisobanuro nshaka kuguha
nanjye nakubwiye ngo muri gahunda yo gusaba imbabazi hari ugusaba imbabazi nk'umuryango umuryango w'abahutu bahemukiye umuryango w'abatutsi abo bishwe igakurazo bari mu muryango ni abasenyeri bashobora kuba barimo abahutu bakabana n'abatutsi aha igihari ni ukuvuga ngo iyo dusaba imbabazi nk'umuryango nawe bikugeraho
bari abasenyeri mu kiyo harimo abahutu n'abatutsi bari ko mubazi ko mwari mubazi bari batatu bari barabake
ibyo ntabwo wabimbaza ntabwo mbizi
neza hano hari undi muntu wabazaga akavuga ngo ibyo mwavuze byo kuza gutanga akazi mukabonamo abantu ubwoko bamwe bakabonamo abantu ubwoko cyangwa se bagiye kujya kugasaba ngo ahubwo ngo abanyarwanda bo hasi nta kibazo bafitanye ngo mwebwe nka RPF muyoboye igihugu mubanza musaba abantu kuri abanyarwanda ngo urugero ni mwe mutanga imyanya muri za minisiteri cyangwa mu turere ngo aho usanga tuvuga ngo meya niba ari umuhutu agira visi meya w'umututsi undi wenda visi meya nawe akaba ari umuhutu ngo mu kwerekana ko mugenda musaranganya abahutu n'abatutsi bakagenda bategekana ngo ikibazo gifitwe namwe bo hejuru mujya gutanga imyanya mukagenda mushyiraho mubwa mutegeka dushyiraho umuhutu yungirizwe n'umututsi cyangwa dushyiraho umututsi yungirizwe n'umuhutu
icyo mu gikorwa komeza umwanya muto kugira ngo turekure telefone abantu babashe kubaza ibibazo byabo
ariko mbere yuko twakira telefone mfite nta kibazo ushaka kubaza
nacyo kibazo
muri gahunda y'imiyoborere y'iki gihugu hari amategeko n'ubundi agenderwaho hari uburyo bw'uko abantu bajya mu mirimo binyuze mu matora iyo ugiye mu rwego rw'imiyoborere mu turere ni amatora ntabwo ntekereza rero ko mu rwego rw'amatora abanyarwanda iyo basanze uyu nguyu ari we wujuje ibyangombwa bigomba gutuma atorwa banyura ku ruhande ngo bavuge ngo reka twe kumutora kubera ko ari umuhutu kubera ko ari umututsi cyane ko mu myigishirize muri gahunda z'amatora hari biba bisabwa kugira ngo buri muntu wese ajye mu myanya aha rero umusaruro uva mu matora ntekereza ko tutahita tuwitirira umuntu runaka kubera ko aba ari igikorwa cyakozwe n'abanyarwanda bose hanyuma mu yindi myanya naho muri rusange muzi ko ibyubatswe ni gahunda yo kunyuza mu mapiganwa hano muri politiki ushobora gusanga ishyirwa mu bikorwa by'ibyemejwe byiza mu rwego rw'umuryango wa FPR hari ababishyira mu bikorwa nabi inzego zishinzwe kubakurikirana zisabwa gukurikirana kugira ngo zikosore aha rero niba hari ahabaye ikosa aha n'aha muri gahunda haba harimo ko igihe bigaragariye iryo kosa rikosorwa ababikoze nabi bakabihanirwa njye ikintu ushaka kubaza muri iyi gahunda ndi umunyarwanda muri iyi gahunda maze guhuza abayobozi batandukanye hari ikintu ngo kimaze kugaragara ngo hari abinangira bagasigana n'abandi kuvugisha ukuri bitewe no kuvuga ngo uriya we ko ntacyo yavuze hakaba n'abandi ngo bakishyira mu bakoze icyaha gito ku buryo bumva batakivuga ndetse ngo harimo abahishira bagenzi babo bitewe no kwanga kwiteranya iki kintu mubona atari ikibazo cyaba gikomeye ese ko hakiri ibyo kintu cyo gusa no kwishishanya bamwe bashaka kuvuga abandi ntibavuge abandi bagatinya mubona koko bizagera aho ngaho abantu bakatura ibintu byose bakabivuga bakabisobanura
ahubwo kandi ko gahunda murimo baravuga ngo igere kuri buri munyarwanda kandi mu gihe kitarenze itariki 30 z'uko kwezi nyamara no hejuru mu bayobozi bo hejuru mutarabasha namwe ubwanyu kuvugisha ukuri ngo muvuge ibyabaye niba ari umututsi wangaga abahutu abivuge niba ari umuhutu wangaga abatutsi abivuge
nagira ngo byumvikane neza ko iyi gahunda itazarangira ku itariki ya 30 igihari ni ukuyitangiza mu nzego zose bigomba kurangirana n'impera z'uku kwezi ariko ni gahunda ikomeza noneho hano kuri icyo kibazo warumbajije nagira ngo wenda nyuma kijyanane nawe uyibaza ngo hari abatutsi bashobora kuba barisha abantu ngo nibabanze basabe imbabazi ngo noneho ngo nange mbone gusaba imbabazi ikikwiye kuba cyumvikana hano navuze ngo buri wese arisuzuma ntabwo mbere na mbere icyaha cyawe cyoroshye kivuyeho kubera ko hari undi muntu wakoze icyaha. Iyo ufite icyaha muri rusange kandi ntavuga nti muri iyi gahunda yo kuba harabaye Jenoside Abahutu bahemukiye Abatutsi mu buryo bw'indengakamere, icyo ni icyaha gikomeye. Tuvuga ngo ntabwo ari Abahutu bose bagikoze, ariko babikoze babikoze mu izina ry'Abahutu, byanduza uwo muryango. Ariyo mpamvu abo muri uwo muryango, kuko ndagira ngo nongere dushimangire, uko twicaye aha ngaha, ubu hageze umuntu uvuga ati bavivamo Christophe umwana we amaze kukwicira umwana, igikurikira ni iki? Ntabwo uvuga ngo bazivamo Christophe namutumye, ariko njyewe bazivamo Christophe n'ubu twicaranye ndakubwira nti uwo mwana nanjye ndumva bimbabaje, arahemutse ariko musabye imbabazi kumfate nanjye ko ariko mbitekerezwa. Ibyo ni umuryango, ni ukuvuga ngo icyasha kiba cyageze ku muryango, umuryango ugasaba imbabazi nubwo abatari abo mu muryango bose babikoze. Icyo rero ni ikintu gikwiye kuba cyumvikana kuri buri wese, ntikibe ikintu abantu bakwepfa ngo banyure ku ruhande ngo nabwo mu gihe nta cyaha nakoze ubwo nta mbabazi nasaba. Ntabwo imbabazi n'ubundi kuzisaba bivuga ngo hari icyaha wakoze, ariko abandi bashobora kuba barakikwanduje kubera ko ari abawe, ukaba wagisaba imbabazi, wabisabira imbabazi.
Ahangaho harimo ikibazo nibazamo, niba nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ati niba waravutse ugasanga uri Umuhutu ntacyo wabihinduraho, niba waravutse ugasanga uri Umututsi ntacyo wabihinduraho, aho umuntu bakumirwa nabyo ugaharanira kuba umuntu mwiza. None umuntu wavutse ari Umuhutu akaba atari we wakoze ibyo byaha, uyu munsi akaba abwirwa gusaba imbabazi, ahubwo ujye mubona ko mugiye gutuma kuba yaravutse bwa Buhutu bwe atahisemo mugiye kumubera umuzigo.
Ikibazo gihari nyine ni uko buriya nabicaga bishe mu izina rye atabatumye, bimubera umuzigo. Igihe bicaga abantu bakashishikariza abantu b'Abahutu kwica Abatutsi, byari muri gahunda yo kuvuga ngo Bahutu muhaguruke twirengere. Aho rero bikavuga ngo ibyo byakozwe muri ubwo buryo akabyemera cyangwa se akabura icyo abikoraho, uba ufite umwanya wo kwitandukanya nabyo, kwitandukanya n'abo bamwiyitiriraga bagakora ibintu mu izina rye. Ubu ni umwanya wo kuvuga ngo nyamara bariya bantu sinabatumye, bariya bantu ntawaguriye nabo. Ibyo nkumva ntawe byagakomeje kuba biteye ipfunwe. Ariko noneho cya kinini navugaga
ku bwami bwa Musanga nk'umuturage wo hasi, kuko yari avuga ngo natumye abo ngabo bagiye gupanga iyo gahunda ya Jenoside, umuturage wazi ndavuga umuturage wazi apana bari mu buyobozi n'abandi, wenda bajijutse ikuntu cyane mubona uriya muturage wuhari ubwo yavuga ngo barunaka ngo sinde nabatumye. Ubundi se mwebwe ku bwanyu nk'abayobozi murimo kuzaniye politiki mu Banyarwanda, musanga kuko uriya muturage wuhari ari wewe wabaye rero utumye abo bantu?
Nicyo ubona navuze ikibaza, kuko navuze ko babikoze mu izina rye atabatumye, kandi mu kubikora mu izina rye atabatumye niyo mpamvu nawe no gusaba imbabazi cyangwa nk'uko nanjye nzisaba uko nguko cyangwa nanazisabye, n'undi wese yazisaba ntawamutumye. Muri gahunda yo kugira ngo nk'amoko yabanye yifuza gukomeza kubana kubakana agatirana urugendo rukomeye ruhoraho, hoye kubaho icyo cy'urwikekwe cyo kugira ngo umuntu yumve ko abandi babikoraga mu izina rye, uriya ubanza we wenda yaba yagatege yabitekerezaga nkabo. Niba atarabitekerezaga nkabo ntapfumba akwiye kuba agira cyo kuvuga ati ibi ngewe ntibindeba rwose bariya babikoze mu izina ryabo, barambeshe baranyanduje iryo zina ryanjye barariharabitse mu mbabare yose turi kumwe uzikomereza urugero
cy'icyaha cy'amabera cyo muri kiliziya cy'inkomoko muri kiliziya baba icyaha bita kuri kigo bose ninde wagikoze
nabahaye
icyo si kimwe cyari
muzi ko mu Rwanda buriya twagiye dukunda kugira umwimerere wo gushaka ibisubizo mu muco wacu. Gacaca, imihigo, abunzi n'ibindi byose bitandukanye mu muco wacu. Nigeze kubivuga imiryango iyo yahemukiranaga niho haba cya kindi cyo kuvuga ngo imiryango ariko ikomeze ibane, kuko nibyo byubaka ubuzima bw'ejo n'ejo bundi hazaza bukomeye. Umuryango wavamo ikirundo cyangwa umwana w'ikirara w'ikigoryi agahemuka, umuryango ukitandukanya nawo ukamusabira imbabazi, ugasaba imbabazi wa muryango wahemukiwe kugira ngo batere intambwe hoye kubaho ibyo by'inzigo. So navuga rero nti mu kuvoma muri ayo mateka nibyo twagura tugashyira muri gahunda y'imibanire n'imibereho y'ubungubu kugira ngo dutere intambwe tuve kuri aya mateka mabi yaturaze ibyo ngibyo nyine bidukurura mu nzangano mu macakubiri mu moko dutere intambwe yo kubaka cya kindi twifuza cy'umunyarwanda buri wese yibonamo
hanyuma rero hanze yati ibyo ntaho hari abantu benshi bategereje kubaza ibibazo byabo musaba guhamagara kuri 34 45 55 0735 83 892 ndetse no kuri 892 hanyuma mukabaza cyangwa se mugatanga ubwunganizi mu bitekerezo byanyu. Halo Flash FM.
Halo
mwaramukeho. Urakumva
ndasaba umugabo akore
uyu ni umuyobozi wungirije w'umuryango wa FPR Inkotanyi.
Uwo mugabo atari gushaka nta kindi
urabihera hehe?
Oya none se natwe turi abana turacyari batoya.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 21. Ariko mu by'ukuri jenoside ntayo nabonye. Nabonaga abandi bagenzi banjye nkabona ari abanyarwanda abantu ibyo by'ubwoko ntabwo none se ninjya kubasaba imbabazi nzasigara niroza izi imbabazi nsabye n'iziki?
Ugaraza gusobanurira
urabona yuko no mu mashuri bizahita bijyamo abanyeshuri basaba imbabazi bagenzi babo nyuma yuko niba gahunda ikomeje naho bizageramo niho hazahita haza ikibazo buri mwana ukuze agakura azi yuko badahuje ubwoko yasabye imbabazi.
Ikingira ngo umuntu yakijyanana nuko n'ubundi hari abari basanzwe bafite n'ipfunwe akaba ari umwana nk'uwo nguwo nk'uko abivuga ariko afite ababyeyi bafunze yaba ari kumwe na bagenzi be bakumva ko nawe ari interahamwe muri gahunda y'imibereho ye akaba afite ipfunwe niho iriya gahunda n'ubundi urubyiruko rwayihereye mu biganiro rwagiye rugirana hirya no hino mu turere havamo icyo gicyo cyo kumva ko bakwiye kubaka amateka mashya umuntu ntiyitirirwe ibyaha by'ababyeyi bakoze umuntu ntarebwe mu ishusho ry'umubyeyi wahemutse ahubwo hakabaho kurebwa nk'undi mwana nk'umunyarwanda. Bavuze ku bantu bafunzwe hitaga amakabazo hari abantu bafunzwe wenda atarakoze jenoside ariko ari uko atatabaye cyangwa se hari ibyo atakoze kugira ngo abuze abantu kwicwa abo barafunzwe kandi ukatiwe n'icyemezo cumi n'icyenda ibyo byose hanyuma namwe muriyemeza muti rwose hari ibyo ntakoze kugira ngo mbuze abantu kwicwa ntabwo natabaye kwa runaka ibyo murabyemeza muntu mudakwiye gufungwa namwe cyangwa bagafungura bariya. Buriya gacaca yagize umwanya uhagije wo gusesengura igira umwanya ukwiye wo gukurikirana bihereye ku ikusanya amakuru bigaragazwa ngo birashoboka ko hari uwo gacaca yaba itarabashije kubona neza ariko muri gahunda mu rwego rw'amategeko mu rwego rw'imikirire n'imibanire abafite ibyaha gacaca yarabavumbuye barafungwa barahanwa bishingiye ku byaha bakoze uko kingana. Noneho hano nkavuga rero nti muri ya gahunda yo kwisuzuma niho mvugira ngo ni umuntu bijya ku mutima we akaba ariwe witekereza akareba akavuga ati muri gahunda y'ibyabaye njyewe uruhare rwanjye rwaba ari uruhe? Ari ibyo ubajije nakubwira ko mu mateka y'iki gihugu cy'u Rwanda n'ubundi hari imigirire mibi yagiye ibamo urumva niba wiga muri primeri iyo bahagurukije abana b'abatutsi ibyo byarabaye ibyo gutoteza mu rwego rw'imirimo ibyo byabayeho muri gahunda y'imikorere wagombye kuba waravuze uti ibi bintu ngenda byamaganye igihe utabyamaganye n'ubundi bwo ntabwo wari warabaye umwere kandi rero mvuga ngo muri ya gahunda yo kwisesengura ushobora gusanga ufite bene ibyo byasha muri gahunda yo gusaba imbabazi n'icyo ngicyo ukakijyanamo kubera ko utarangije inshingano igihe wari ukwiye kuba wazirangiza ntabwo icyaha cyose kiganisha mu gufunga ariko icyaha kikuganisha mu kugira ipfunwe mu mitekerereze mu mibereho no mu buryo buzuzanya n'abandi mu muryango w'abanyarwanda
ariko hari ikintu abantu kugeza umunsi bibaza